Hore jo leidi Amerika chapande nai jedi dabo fokinti ni la mumako ender dubi nai ngaroji di Donald Trump ardoto leidi urndi maunude adunaru bangyeji fagudu larme dande fulbe no anni yi taskade oje o gorko mo dubi chapande jedi di jetati uren Donald Trump tongali fokinti ngolde oje mambi en agenda mako o gilanyallal go abal makongal kalamu fa hewti hande o sifi dekereji kewdi notawa e maggi yaltugol Ameriki e mojobere aduna yankore daraninde cellal jama no wi'e OMS e darnugol kala balle Ameriki e leyde janane ko fati e de tobbere sakkitinde mi yewtidi e Abdurrahman Bari e dawro yankejo jodido Abidjan kanyum e Dr Mahdi Abubakar Abba ardido department gandal dawro kadudal maungal Modibo Adama Moyola dum ko lesdi Nigeria be oki en ndiyande mabbe e mum ko ka telephone mi yewtidi e mabbe goto goto
no andi ne pore don ko le arwe mako fi to wadu wano Biden wadiri no andi Amerik ti dubi do be depansi ti dibui aray kanko Trump ko fala ko de arku dao ko wi ko hala ko hore mako tao be nafata si be nafa ore jo mi tangi ni no mi si kao taja yi fopa aray ko taji rido fi yondaru si biti jo yi ko gu ko honu e mu wata kontinide wata yi lepe onde se wawata wallitade are ko mijitable fiidum non
dekere on no wi'i ko balɗe capanɗe jeenayi ha gouvernement Trump on yurnito anda holno jawle ɗe wona e gollitirede joni keɗoɗen docteur Mahdi Abubakar ardiɗo département gandal dawo kaduɗal mawgal Modibo Adama ɗum ko e nder joola lesdi Nigeria
ayi haala wigo darnan wallide hokkata duniyaru bo lalle do bo Trump heban miskila sosai ha duniyaru duddum nani ma America Allah wadi leddi marni jawdi marni bo berde wallugo kamma kanko Trump yoto holli o darnan wallinde gabaade je nyalde go go ha nyalde 90 to number 1 illa do do ni America be horo ngi loran ba wa duniya ngam bo America do mari sembe ha duniya na dalila ko dume dalila valline di hokkata lesɗe duniyaru on waɗi ɓe ɗo yiɗindi dalila jawdi maari ɓe jaɓata ngam kala mo a sahata pat a ikan mo America ɗo ika lesɗe ɗuɗɗum ha duniyaru ngam bo ɓe ɗo valla to a wari ha ungiya United Nation ɗo ni America on mari sembe ha totton kowaɗi America mari sembe totton wala ko ɗume sina ngam America kayri leddi feere maari ɓuri hokkugo United Nations jawdi ɗuɗɗum je valla duniyaru nonnon bo ɗiɗo valla bana mi wima ha arande duniyaji ɗuɗɗum America ɗo saha jawdi ɓe vallitira ha nyawdigu asibitiji maɓɓe be gese maɓɓe be kujeji ɗuɗɗum ngam man to America darni ɗo international relation wato harka America ha duniya gabaɗaya loran ɓawo sobiraɓe leddi America ɗuɗɗum accan America ngam bo sobiragu ɗo ɗo jongiti on be jawdi ndi sahata to America waɗi bannin to lesɗe man hoosi bo yetta irin lesɗe China ko kuma Russia a hefti lesɗe ɗo kamɓe on bananta rivals America ha duniyaru siyasa ngam man to America maɓɓiti laawol seɗɗa je wiyata vallata lesɗe feere kamɓe ɓe wiya vallan lesɗe man ni to ngam man lesɗe to ɗo sobiraago maɓɓe umman diga be America hota ko be China ko hota lesa Russia to ayi jotta o wi nyalɗe 90 caɗɗum ma ɓawa nyalɗe 90 ɗi o loro o ɓamta ngam bo to o laari nyalɗe 90 ɗi o woɗi jawdi ɓeddi ha lesi maako be nanta o wawan o metata hokkugo ma vallinde mai gabaɗaya waddinan America bo illa ha siyasa duniya gabaɗaya kuma wiyata international diplomacy
Abdurrahman Bari oki en mbi'olma e on alhaali influence ma mbi'en ustagol daraja America
ko wandi leydi kay so a wiyama ko a leydi jogindi doole haray ne waɗi ko ɓe wiyata ko zone d' influence on zone d' influence ma ɗo a wawatamo accitide ɗeni so a accitimo ɗumi leyde go maɓe doole aray noon to ma woni Chine woni Russie woni Turki woni Inde woni leyde buy joni no mari doole na kamɓe Amérique to woni marde doole donc so ɓe acciti kado woni sewju be ton woppe go aray lontobe do
so en dari ka mejaje rendo ma e yewtereji ko yimbe woni feinde durbe no inna no gasata dum do burta andinde ardibe afrique wonde ma hana ka be holora jawle janane e maana yo be mabbitan hore mabbe ko dum woni eboje ngam okugollere mabbe polgal ko hono jettirda gol kongol
non 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 ko dum non lambe afrique doit famille de famu aduna ma on e dole ma den ko andu ade jogade tata borgo do ballan afrique lambe de no doit famu de la go to iwa to nokku bod daro dapo fi wiya o parle develop afrique et pour développement yo wala ta leydi ngare depuis 1960 to be aide de développement comme nous l'a fait tigi sina wadi de jama en der tiende lutuna jama en der yama de di awa ta yobu de di ma awa ta yobu de tan ni Donald Trump so ari afrique le droit lambe de le droit ndaru de tari ka Donald Trump kuno o soto le sapende o lamu te andi ta kande kan ko be lambe mira ko fi tigi de golli golli lambe de te te to yi de sabborai kari je fou jambe ma leji yo ar wali tobe wonande gandal wonande kari ci wonande sécurité wonande défense ni fa wa wonde ni mo ko jambe o yalti ni
docteur Mahdi Aboubakar Nigeria no tawa e leyde de Ameriki purata okude ballal e der adunaru hitande ujunedi di eno gase tati ko buri miliar goto dolar hitande yabinde de woni ujunedi di eno gaynay ko heede milionaji temedde jeetati okki en ji andema e ngal lamdal ko fewti Nigeria
kala dubu fu to Nigeria do mari alaga be America boddum masir ko Allah jo'ini di Nigeria daga be kafin di 1960 warugo hande America don der leddi je letti wata sobirago be Nigeria masin to wodi a heɓi matsala ni nyalɗe seɗɗa ɓe heɓata jamanu soja en ngam man jonɗugo joɗe jamɓe America ɗo bo ɗo hokka Nigeria jawdi ɗuɗɗum Nigeria ɓe heɓa vallitira ha ko shafi harka jinya asibitiji asibiti ɗo ɓe ɗo wadda lekkiji be nanta vallinde jawdi mahugo be nanta waddugo lekki be kare kuɗe alles asibiti Nigeria ɗuɗɗum ɓeɗo wara bo vallita ha nyawndigu hala family planning ɓeɗo wara vallita bo ha hala nyawndigu HIV AIDS
woɓɓe no noddira ɗum nyawu sida
ɗoɗo pat America ɗo wadda jawdi ɗuɗɗum ha lesdi Nigeria vallata hedi nyawndigu ɗo nonnoon bo ha crisis humanitarian crisis to woodi ha fitinaji waɗi ha nder lesdi Nigeria seede America ɗuɗɗum ɗo wara vallitira ha United States Aid Development ɓeɗo vallita bo ha agriculture America ɗo yerɓa jawdi ɗuɗɗum ɓeɗo soda kare vallinde je gese ko shafi awdi be kare awe aweji be kare remugo ngesa gaba ɗaya ngam heɓa hoitana ɓikkoye Nigeria nenden ɗo valla bo hedi makarantaji
ɗum woni cuuɗi jangirɗi ma mbiyen
lekkolali diga primary yahugo secondary ɗoɗon jawdi ɗuɗɗum ɗo wara vallitira heɓa ɓikko heɓa jangirɗe je latti dole ɓe wiyata composer education ɗo to ɗoɗoɗo pat to dari Nigeria nana ɗum ha ɓandu mum masin
e arma ɗen balle dari aɗa tamƴini ka Nigeria fewta e leyɗe goɗɗe e juɓɓodire goɗɗe
to America darni cahuɗo Nigeria dole mum waɗa canja ra'ayi mum ɗaɓita vallide ha feere to Nigeria yan ɗaɓutugo vallide ha feere bo ngam man lallai jahargal ma e be America bonnan so gaba ɗaya ko Trump taskata waɗugo ɗo ɗum velata lesɗe Africa be lesɗe Asia wato lesɗe lori ɓawo ha duniyaru gaba ɗaya nana heɓata yiɗa wala manata haaje dokaji kanko shugaban ƙasa America kesum waddi ɗo ngam man lesɗe ɗuɗɗum ha Africa heɓan matsala be maako nonnon bo lesɗe ɗuɗɗum ha lesɗe Asia
ko ɗo wonɗen e darnude yewtere nde mi weltaniki Abdourahmane Barry dawroyankejo jooɗiɗo Abidjan e kanko docteur Mahdi Aboubakar Abba gila yola leydi Nigeria.